Ngicela mfana basithatha kancane. Hamba besithatha kancane. Hamba besithatha kancane. Ayiwe ma. Ngicela mfana basithatha kancane. Hamba besithatha kancane. Ayiwe basithatha kancane. Ayiwe ma. Ngicela mfana basithatha kancane. Hamba besithatha kancane. Ibo basithatha kancane. Ayiwe ma. Awusalali umculoni nabezinto. Awukazi bakomo yini. Awukazi bazala bo. Seya seya. Awusalali umculoni nabezinto. Awukazi bakomo yini. Awukazi bazala bo. Basithatha kancane. Awusalali umculoni nabezinto. Awukazi bakomo yini.
Sigo bajando.